alaikum, gentu de Africa. Salam alaikum, gentu de Bene. Africa, amore si che
amore si che le mo bene,
vedam tengo be Africa,
vedam tengo be bene,
alagi alibaba che
amore si che le mo bene,
alagi alibaba che
amore si che le mo bene.
Wodi bandirabe debbo e gorko modde petel fu men kawre men cianni sanne anon latibe defini weti fu e hettino ko golleji radio pula ko wadata jahale jahetede habaruji on fu e men cianno e yewtireji men gandanta on fere fere e men jetta on anon bo defini weti fu ani agondudon fa kebon pam umen woni e wada noydu fu du woni edu yahira mawne nedo wino on biro tenkube Africa be ummake be jesa biroji der communiji farto departement ko lintom be puddiro communiji kanji tati ton bobbe jahe madere save commune mudum dasa commune mudum e wese der commune jitati didon diga nyande mawnem be ummi nyande asawe be bitti farto madere dasa be jeso biro ten kube mudum tombo madere dasa ton ko fini asawe ding ko himbe hawri do fu kanko alaji gorona kanko no sirmini biro ten kube Africa kitine nano
jetti president ardido hawline ne ko lati ene ya fa joni min jettimo Allah beida manguma Allah beida manguma ko Allah yandinam fa o heba o do tayen enen bo fa jottode nokkon kade gan dun do ko wafama ko nafata en nun wari tinnode en bo gade munyal jogoytiro den gam munyal nun woni ko gollata ta suttama golloga Allah el laado mun tinnode a golla gollan ma biada ana mi suttima gollal joni yawti yahuti wurma hinaka ko kinnima huna fu ko nanda wala fu ko gadata min jetti sanne fofu mudum jomiraado kawrudo en do ko Allah hora dun jang e jang
ko sirmini bironga o gayni fu o holli fa hanne gam umen acci ko himbe duuday sanne gan dun ki elumo mabbe asawe din amma noddotibe subabe be do ben o wi ko eden e fu buruno ko mor fu fukina hakkelo mudum kanyo nundu hokki kadem biro ten kuube semme sanne se be cubotirno badeje badeje hanu be wona don himbe mudum be fu buru bena on der don kitine nanan kaden kayen taw o filli
dum wallini hore lumo ngon gabaday kan jodi do a famina hore lumo ngon gabaday kan woni ko jodi do gam angare fu men ke boywa hore mun sementere nem men gadde men jonni kero ko juuda jodi do fu ko e mawde den nun jodi lati de kaloje jabane den nun jodi kan woni ko jodi do
diga o filli kaado holure wadi sanne holure wadi den sey biro nga yese ko biro nga yese futaw kanko president amo Ezekiel o rejo jahangal kanko nu hokka horde o fillo kanko bo o wi baadere dasa de di dawre nun don o yahiti dum arande futaw yaadu arande o kam bi ser berne nun fa dum sakiti kaden dum beedi don o wi kaadon kana onno amma garki di dabi kidokin o wi gonga fu jeso biro ten kuube kanu yari be kettine nanu filla kanko president amo Ezekiel o filli
mi sanni ongo no nyimbe dasa hande lati di dawre ne warumi genni modo arandere bojji min wari amma di dawre ne do alheri min gad gan wakati ko nai mum bara min garino mi mili min bituan ko kuri kale mburi nai henyi bara daga den fu min kibai min bitoy mawbe meden ni gari min hubuake juude meden enen kawtanten kuube gam min heba be wallitira on deri toraji di do na don do ko rawa dinga gamaju mechani on Allah o feutina berne mod dalila ko hubi injili di men watta do hande on andi kawtanten kuube ngan ha gogunu ngande suwa kawtanten kuube lamu lady bene fa he sede yawo e annani kawtanten kuube lady Africa motare mun hika wadaki ha Cote d'Ivoire inda anni mawdo meden wietedo de mocherno kanko lati suudo cede mag kawtanten yawo ngan kangan lati ngando hokkata en sembe kangan lati ngando hokki law en wara en jonna biroji de commune benefu lato wi e kawtanten kuube e wodi de commune fu biro mudu ngado gollata e kawtan national nga tonon kanjum hubi en jili men jonni biro ha sab men jonnan biro mum bo to men ummake do men yahan wese men jonnua non men wosato to bene e wodi commune fu men jonnan biro iri nga yidi jonnugo hande
presidenta yawto taw karti jidi do di hala mudu gonga fu tawi a woni e biro ten kuube fu haani lato wi e a wodi carte mara duggal fu anna ko lati nafakaji kartiji din katiji din bo yidum pilot a filla mudum benana
men jidi baamu e fu e wodi kat lato wi e kat tenkube lady benin lady africa dum fodu nawni e jungo ma antin an suba do dobo la a biro tenkube hania wa wodi kat ma kat konto yahuda faato sedi yawo haadi futa hollingu baabe haggi nyimbe hemureta hollingu a yawta dan wobbe na onto be holli kat ma be anna golla ngale be watta be wambe ya onon wi be non be wambe ya ngandono amata holli kat nyimbe anni no kautan tenkube wonida wobbe hebi tora mun e gana be haggi nyimbe dubbe fulbe no yoti holli kati nyufu be a o do kantin kujo no yawtu jahaga ma to non kautan kinkube afrika e wodi nafuda mauka amma atu a wodi ko holli tinta na ondi kautanti
ko fillaji di don ipilla fo haden kambe lati be getti dasa be cubi president mabbe ise be gayni ko be cubi president mabbe membito jonkan en gade ka jeso biro meden be bi awu kambe kambe gayni ko solum mabbe gan kambe mo be cubi on kanko no wiete aliou bayo aliou bayo kanum be cubi president tenkube der community dasa ko suba fu kelle nun tappa kambe lati be subbe mo be bi dum weli be dembiro tenkube wi kanum dum buri welgo ganni kanuno do subbe kanun suba do yu kettine nanon kanko vice president alaji alibaba cede filla o filli kanko bo gam be annuno nido golle mudum golle lobbe
onon cubi baye min cubay mo Allah subi mo ma onon cubi mo president modo wajibi du weli min gan ko hani wadi gam minen mi don andi mi leddo gudu min dogata du humminji ba on cubana mo min gala sembe min ga cubo amma ko cubudo mo min faami minen bo min jidi subede kan subado to wana hande o lati on cubi mo ngadi mo nido jango garo don cojjoro gada fajiri fu odon pero mo fajiri fu odon podo dira on nafata wallahi se on libi mo ko mo libi eli on tinne jogodire mo ardin on futeddine do Allah teddina on so hebi kebal modon so o dulli dullalum biro o Allah wadu mo barke gammu so on koti beyde halande be waldede seni adartine de nafete sa o pire de nyande ko adartan a jogi laytal ma nyaloma hebata gammu mi do ela on tinne pile ko filoto on daga wakkati heboto so on jofi dun de heboto fu nyande filoto don o kebata
vice president alaji alibaba cede o hollibe anon subabe kabon ania e golle modon amma ano subbebe bo ano non golle buri wonango do yu tinne nanon filla o filli
go o kay munyom poton munyom potto munyom kokko wallahi do ngata potan takam on jahata yeso do on jaa yeso commune men fuyata yeso se commune yahay yeso leedi fuyata gatte potal hakkune mo gatte munyal hakkune mo idabel majjundu andita dume woni posuma anda golle ma golla golle ma sa ada andide fu dem bawta gonu de seni a andade a gollata de sa andide gollaydu de nafata ma do ande golle mon gollon golle mon fa golle mon jahay jurmodire gatti yurmen hakkune modo bawmi wazade on nonni gando weltare tilay kongol gon ko haali
ngada wajuji di don ni kanko aliou baye on ti men kebi men battitimo o holli kanko ti ko be baabe cubimo don noy non du latanimo o wi o yakino sera o woni amma o tawi kanko ti faaca kanun o woni yo kettine nano filla kanko president keso cubaro badere dasa president tenkube ali bayo
wallahi no weli asanne min dum himbe ben min nani beldum mabbe gan dum be tagado sa wondi dum fu so hana goddum wara fu a annata ko latida e mun min domi milatano tunda e mi fandi e mabbe be fu ha ko be daari ko be adimmi bo min do ko se Allah jabi ko be biyo mi durwan kero se mi ande de ko Allah wawni mi wada fu mi wadan kuma to be garu be biya be acci dangam min tan hono fu ko be jilaawu ko to kon ko be tay ko woda fu e ba me kollam mi wani ta to kudon do tokkata ko baba gollida e am
kuma elata mawbe maada biro bona
mawbe am biro ko e lamibe mi e labe duwaa kuma hono fu e ji e haani mi wada fu be kollam mi kuube amen ko ribe men noddam kumen kollam Allah wadi dum be jabi nafamen men fu ngal golla ngal do gollal goto ban gollal ten kurano wiya afrika non dum wiya ngal sutta e kullo ngal sutta e kaano kero ko tawa dum fu to nani tinno durwa wada carte carte no hollata ke a waane tawa e waldere ne do tawa da carte fu wala pa mo ke a tawa e waldere ngal goddo waawan a waawan a bata hunne tawa e hunnuko ma goddo na ko tawa e reduma amma ko baawda fa gado da carte fu a dum holli ke a fu a yardi ke ke a tawa e waldere ne e kan dum jidum gelum ko wa lati do ten kujo fu durwa to won wada carte on jogo ngal dum nafadum
kanko president amo ezekiel o witte o senani himbe no haani du fa hanne jogotira hakkune mudum e himbe garba gan oro president tenkube wiya bawden garba e wodi president mudum no e haani lato wiye be jogotira juude be gollitotira kettine nano yere kanko president amo ezekiel o hollibe no haani lato wiye be gontira
mi yetti sanne he ka vice president ambati alibaba cede gan o anni biroji din e suttontiri do be do e daurana noi galban yahirta yeso diga waddo sippa fa hedi laali yo fa he waro suuda fu kan woni biro galban na be elati mawbe tenkuube to non dum fudum golle nan duide mi yida be ya biro tenkuube ha e waabontiro e biro galban ko burin yidugo non jugontiro do onon he biro galban to be adima mawdo tenkuube be ma annon mawdo galban a wodi bawde de tenkuube waroobe suuda amma be do bo hakkilani no galban golleita to noi galban nan nirta cede to on jugontiri atawa golle mon yahi yes amma ma on nawoni galban be mum fere tenkuube mawbe mum fere naran wala hakune mum on tokkan on na tembiton tiro dir galban gota ganyimbe mum be fudi galban golla gamma jumidi jugontiro don jungo uno e horebe galban gollon ko hani horebe galban takito nyamgo tenkuube amana be yida tenkuube gankambe waddata jawdi
wodi banirabe ayta sedda binome farto badere dasa men garam men pamina on noynon biro tenkuube yesira ton on kanyo non do sedda go min banirawo modum bello alu mawdo o fu mi yettaw mi sannaw to Allah jabi fu yewtare wittore fu badere wese no biro tenkuube yesira ton moy lati president mabbe kaynum be baaja kambe bo do yewtare tatawre badere wese no bittete mi bandira modum bello alu mawdo do daranto mi o
salam aleku kentu be afrika salam aleku kentu be bene fredan kentu be nodian hande lady bene simila moro kentu be afrika ammo esikele
ammo esikele mo bene
fredan kentu be afrika I'm not going to be able to do it.